nizinanga ndi chikuno pili ninkhala kuno ku chiziro nandasiliza sukulu ndikankhale polisi kuti ndikathandize wanthu wena funa ngathandizenso azing'ono wanga kapena azikulu wanga pakhomo niliponekha amene ndili pa sukulu onse ikangiwa ali kusogola
chifukwa kuti mufuna kuti mukankhalira polisi mwene
una zithandiza amene auchitiwa ngozi zinthu zosiyanasiyana
olateteza
teteza yes
okay ni zinthu zotani zamene muona kuti wanthu afanikati ya polisi pafupi
pali kupayana na ukawalala wakhini na zambiri chabe
zambiri ayi okay tatokoza what is actually saying that his desire when he gets an education is to become a policeman. Why he wants to be a policeman is because he's seen a lot of crime that is happening within the community, and he wants to protect also the rights of the children so that they can also live safely and happily in the community. And that in his family, he's the only one that has an opportunity to come to school. The elder siblings and the younger, they have not made it through to having an education. So that's the dream and the passion for him to acquire an education.
How many brothers and sisters are there?
Ten.
Yes.
Comes from a family of ten. Mwendi mwa number chi?
Number six.
Okay. He's the sixth in the family of ten. Okay.